kasanti tokowa lebo molina kuchononya tokowa ngomazo kuchifuna jirabye konse eriabo abalemerako tiko yabwe baddo mukisa kale nawe chova tokowa bonna bose wesiga kirisanti balemerako nawe Olecho, onola ba mukama byakola, muchokola, tokowa, umagane kosaba chiraba, awali okulemesebwa, saba katonda, akuwamanya gawangula, banga isaka, weyasima, ezizi, kaba mulwanda yabuwa kusima, mukufuba, weyasimira lulyo lw'eddembe, banga isaka. Mutabani wa Ibulayimu bwe yasima ensisi ngalemesebwa naye nga takowa bamulwanyisanga nga boogera bingi bamugobaganyanga naye nga yesize Katonda Katonda nalwana Katonda nalwana era naswasa abaswaliza ddala kukimuchokola tokowa Saba chiraba, awali okulemesebwa Saba katonda, akuwamanya gawangula Banga isaka, weyasima Ezizi, kaba mulwanda yabuwa kusima Mukufuba, weyasimira lulyo lw'eddembe Tokowa, mukama akumanyi Linda, linde, zemanyi ya jamangu Tokowa, tokowa, mukama akumanyi Linda, linde, zemanyi ya jamangu Kundi mchokola Tokowa, umagane kwa saba chiraba Awali okule misewa saba katonda Akuwa manyaga wangula Banga isaka Weyasima Ezizi Kaba mulwanda yabuwa kusima Mukufuba Weyasimira lulyo lw'eddembe Kundi mchokola Tokowa Umagane kwa saba chiraba Awali okule misewa saba katonda Akuwa manyaga wangula Banga isaka Weyasima Ezizi Kaba mulwanda yabuwa kusima Mukufuba Weyasimira lulyo lw'eddembe